studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani oɗo saha yo sakki ko moɗo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi jooɗo men zone de la presse labba makko nun jire wonani en to ɓoggui janɗe to. Hono cuuɗi dogotoroje kewɗe hono Gabriel Touré ni e goɗɗe fuu garan heɓude ko ɓuuri milliardji sappo e goho fa cooda kaake gollirɗe. O mballigo noon waɗi wattu mo cuuɗi dogotoroje kewɗe ngala kaake no gollira fa no jiɗiri ni. Bal politique capanɗe jeegom e jeegom du garan wallirede milliard ji tati e million ji temedde tati capanɗe jeɗɗi e nayyi CFA. E wi honjotoɓe yogaɓe noon gouvernement ana hani andande ɗo ndi jalli ndi jawdi natata. Handen sappo e joyi lewru août chrétien catholique ɓe jammina assomption ɗum julde maɓɓe nde Marie ngabbiti ɗum ɗaɗi aduna nde ñalade yo wattu mo rewɓe kani hollude misalu hono darnagol deƴƴere e kawral yimɓe. Yo ɗi gooni sombe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla moɗon e dow studio tomen. Ana ɓuuri milliard ji sappo e goho gaɗeteɗi e kaake gollirɗe li Gabriel Touré fawarɗe e cuuɗi dogotoroje goɗɗe ɗe. Milliard ji tati goɗɗi ɗi du gaɗete ley hono mo'intingol gollirɗe yogaji ɗe. Batu ministre en alarbare nde ɓami kaɗo anniya wattu mo dogotoroje kewɗe limmali ɗo ana tiɗora li golliji mumen gam cellal batte wayde jogade kaake. Fa ɓeydoroɗen faami noon ɗen mbawi heɗade Oumar Waygalou.
Ndiɗo jawdi ana ɓaddo milliard uji sappo e joyyi CFA yele paabo no cuuɗi dogotoroje ɗe gorri. Ɗum warano faabade su dogotoroore nokku noddirteɗo kati fa jottiɗa hôpital Gabriel Touré kañi e point G. Oɗo communiqué holli tiwide fanaji ɗiɗi ɓe jogui moƴƴintide cuuɗi dogotoroje ɗi kañi wattude toon kaaki kesi. Sariya du ɓamama alal barde no ɗiɗo kaaki kani sodirede. Ɗiɗo sariyaji garan paabo no kabaru cellal wori ɗum naata e heeƴo hoorejo leydi ndi o ko ɓami le golleji muɗum ko nayiri bangal ɓingu adamaku. Non communiqué o hollitiri wiide ɗiɗo haalaji kalama wakkati nde tongaɗɗe kewɗe gonde hollitinde wiide yurku yurkujaɗo gondi e matel le cuuɗi dogotoroje gonɗe ley leydi Mali ndi. Hôpital Gabriel Touré ngal e hoore muɗum ana hen. Le ko ɗaɓɓino ko cukalel gotel pamarel pikkangel toon so gasay junngo muɗum sina tacca ɗum waddi haalaji kewɗi. Wattu joni o jamare nan wondi e landade yalla dogotoro en heɓɓe ana jogui ande kasenna le leydi Mali ndi.
Syndicat Gabriel Touré ɗum wadde sahagantode golloɓe ɓe du wi weltima fa sanne ko ndi jawdi heɓa fa kaaki kesi keɓe nokku o du moƴƴintine. Nde kewɗe golloɓe ɓe dartino kaaki gollirɗi ka ko eto jawdi suudu dowtoro ndudu ɓuyta ko du syndicat o dardi kaaki ɗi kaybuji mum en du darane saabi de temedere fuu le capanɗe jeɗɗi e joyyi ɗe ka fuu ɓuytama e ley eto jawdi ngo. Kanko Jimi Kanté o keƴaɗo haala syndicat golloɓe Gabriel Touré ɓe wonko haalde e Assetou Kanté noon keɗɗenna Mamadou Sam Seku.
Kaaki gollirɗe ɗi min jogui e ley hôpital uji amen ɗi jaadata fayi e sawrugol ɓinguel adama min cande ɗum no hoore e ley ɗiɗo hôpital uji ɗi himmeji kiɗɗi noon. Miɗen mbila wiide jaati min gartan e ɗiɗo himmeji ɗi saabi ana hani banggue goto ɗiɗo kaaki ɗi jogore no fewiri nafata fayi neɗɗo heeɓa kaaki gollirɗe tawa gollirde mbawɗe haybude ɗum voilà hana fewi e ley ko warata ko hono ɗiɗo telaji ɗi garta e meɗen batte woyde ɗeɗo gollirde ɗe tafon mi anda jaati hono foof ɗum latto tawa komin kastidigo jaati ɓe kuncanta hoorena mi anda ka gueɗe goɗɗe gontun ɓurɗe nafa ɗumni kabaru jawdi l'hôpital o miila feso ɗum biltiki saabi andon oɗo jawdi o ɓuytiriki capanɗe jeɗɗi e joyyi dow temedere ɗum no tiɗala moɗo kanɗo huncinede hoore nden noon min jokkan dartude hakkeji amen.
Kala heƴoji hono studio tamani ɗi jiɗɗo andande dow whatsapp muɗum fuu oɗo mbawi ñoƴƴude 77 01 58 01 77 01 58 01 dow whatsapp mum fa anda noon kabaruji ɗi. Ana ɓuuri milliard uji tati e million ji temedde tati e capanɗe jeɗɗi e nayyi CFA dokketeɗi baale politique capanɗe jeegom e jeegom hikka. Yo batu ministre en alarbare nde andini oɗo kabaru li batu muɗum ñande muɗum nden. Nden no honjotoɓe yogaɓe ka hewɓe kolliti mballigu o tan hana hadde majjum nenno ana omo hani haybede du pati haɗa tan e hokkude nenno hayba du do ndi jawdi nadata e wi kanko Bobakar Bokum andanda politikaku fa bedro den fam nan kedden na hem Mamadou Sama Seku
so sobe wala hun changol hore gulluji di bangal kalfuna be lambe so yurgu yurgu o hadaka den no minen na keddibe be dum woni honjotobe e be leedindi ko be mbawi tan taykade bonandaji di tidalla modo o jati ko dum fuf lam ko be dawri yalla pat fi furuba bonne mere yalla kala jawdi nawtere no hani nawtere de den dum fuf e jungulam o woni bangal hun changol hore jukoje den so ni be do kay jeebike jaabuji di on dum do bandu en tan yeltata hen den no wakko juno kala imadraji di lam ko be ngata buri fuf fawde politin ko be yalla be do na deja yusifa yurgu yurgu non sabu hokkude politin ko be kalisi yalla be do na munna gite do kulentreji yoga dum warta so politin ko be mbawata fei hun chande hore no haniri yela bibe leedindi wakko juno fe goto dulla wide ti laaji kewdi anander leedindi
nenna salamu le mali do du yodum finatawa boydo so golle no jogi do made sifu an jogi no salminirta hoto salamu dun hoto salamu dari hodu woni koro majjun nenno kanko mumin sendebu wonka hebane ley ko kanko hor makko kany e mamadou saman seku e paccitani en
dentu do e hala nasifa yokaji jowtu golla yo finatawa bibe leedi mali imma de mun yo fabude dental hakuna yimbele yo dum mamadou ben cherif jabate hore jo fedde jeli be leedi mali holiti wiide
salue quelqu'un
jowtu de neddo yo tofon battade jom yo dum sifa needi e teddengal sinu gidi fufu sifa jotali mudum dum lato sababu hewta gol holare hakunde yimbele
sifu e sifa jowtu gol munno le sahal leedindi to koroborobe e misali bala wala ben dokkata baliki en yo dum jaji sango andan do finata wato en holiti wiide
to songabe ton hokkude balwal mun yo holitinde min rewa alla mi gollon kala ko jelida wajuji madun jokkam be dorto famu bangi mada
le nokule yokaji le region sikasu robe ana choppino jowtude yo holitinde teddengal yo dum klesigi sanugo gollowo gondo e foftere kany dan do kabaru finatawa holiti wiide
to senfo en ton ko buri hewde neddo doroto ka e du alhali teddengal jurmu troto seden dum fuf bangal rewbe be e misal su surbono jota abamun o troto seden batte nedi ka wana fi batte maccu ka ko rewbe
wakati joni di sifa jowtugol ana wondi e majjude hewbe juude be be don dirta e wi honjoto be hewbe ana hani faabe finatawaaji men
hono ñande sappo e joyi lewru utu fuudu chrétien catholique ɓe ana jammina juurde ne ɓe noddirta assomption ɗum woni nde mari ngabbiti ɗum woni se nde o ɗali aduna nde e wi abbé timothée diallo noon rewɓe chrétien fuu ana kaani duwaade so jokka misalu kanko mari o nonno darde rewɓe du le wartigo deƴere kawral yimɓe an mawdi fa sanne le leydi meɗen fa ɓeydora ɗum faamu noon keɗɗena ko mumidi se ndebu heɓani hen
en maria ngabiti yo debbo mo wadi golleji rewbe fu ikeddi di ngadata kambar mun yo julde rewbe non tafon kayo julde kala yimbe le dina o fu ana hani be tinno nyemintinde maria latike bangal dina kany tagu darande rewbe ana mauni bangal fabude dental e dewrintinal sabe de so dewrol ana idum holi tawide be be darani dun
studio tamani yo pabal lamu leede suede Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Sengarti e kabaruji region ngaji beden keben famu hono horeje biro minisma ansongo o yidi kenya e sukabe kanyu e amire en janyeli yo wadde fadu kanko e jokkidi fu and o andinadu ko hoji bedo yimbe fawarde e ko kasindini o andini ko minisma gollata o daddi yimbe bedu mo'ina projet ngaji nafoji ko yawi ardo en janyel dun amire be ka kuliti hono taade fi jengingol je ngaji kulitaadi minusmaadi tesitu du faande le cercle ansango o yambere hono habugol pilkol wadi le julde layande hikka sukabe jokolbe kabbi pilki mu watu moti dala ngaldinde ardo en janyeli baajike be do sukabe be tinnobe tabo hono finatawaji meden hono habugol pilkol goddudundu e yebe dande toɓoji du mawɗi taƴi hono laawol banaba yaade ñono ɗum waɗi jonte ɗiɗi handen yo ngol laawol wallata hono ñamlede naatude CBT tubakoro fawarde e banamba bat kuteji mudu non cogu nyamduji ka fuddi ngabude jati lami be ton non dardi lawol gol tinomo intine ko yaawi yo do kaddule dido kabaruji kedde hedal faande yotore me ane yeso den tawde ko warani.